Ahe, namukela nakambe ka master Xitsonga analyst. Chanel. Ya namuhla ta khale vula hi tinsimu ta psychology ta albumu ya yena ya 2022 leyi ku nga ya Dumanjeni. Ya so ha loko hi fika hi pfula cover ya kona hi kuma ku track number 1 ku tsariwini ku divana naye loyi nga ta ku feature Nomo de Roja. Then track number 2 ya Dumanjeni, ya Dumanjeni hi yona na title ya track. Loyi nga ta ku feature Mr. Post of course. Ya se swi tikomba na ku heyi track ya kona yi ta yi kha yi basta wrong loko ze yindliwa title ka in most cases. Track yi va yi ri karhi yi ba swinene. Then track number 3 mafurha ya mindyangu featuring Nomo de Roja. Okay, swi kumbe loko Nomo de Roja ta xi ri karhateni ka album leyi. As we can see like yi feature kambirhi ende ku to tala ni show ku ta kha ku hlavela like yena. Then track number 4 Gusha. Track number 5 mgejegeje. Swi vula yini guys, ni pfuneni ku swi vula yini mgejegeje. Then track number 6 track number 6 ma swi tiva na n'wina ku tshama ku ri beef. Track number 6 is a beef. Ni endlini already vidi xoho swo leswi ende ni xoho xoho. Ntlhanu wa majaha, so ntlhanu wa majaha ku ta ku ri karhi ku beefiwa minkati ku Zalina wa Team Shirima. Vidi ni endlini already ni ta ni kha ni yi vekele nga top comment yi ta yi ri ko vidi kwala loko mo hlaya kahle ni ta yi vona. Minkati ku Zalina wa Team Shirima ni luya a cinelaku Dr. Joe Shirima ni ta ni kha ni vekela picture ya yena kwala mi nga mi kha mi n'wi tiva wolowo in. Yena ro a nga ta a beefiwa a ni ti ku wa a beefiwa a ni ti ku beef ya kona yi nga yi kha yi sukele kwini mara i ta a boha hi beef la ka le track yi ta ti ri ku vuyeni swinene. Then track number 8 i nkarhi wa murhi. Track number 9 divana naye remix. Divana naye I think divana naye hi liya yi nga tlangi Mr. Post ka live hi liya yena leyini mani a swi nga ta ku ri yo. Okay, track number 10 Maphosa Kufa instrumental. Okay, yi linka na yini la ndhaku la. Okay, alright, remix yaleyo it's fine. And then tinsimu hinkwato ti compose hi Psychology, Mr. Post na DJ Gift. Ku produce Mr. Post, DJ Gift na Psychology. Backing vocals Nomo de Roja, DJ Gift, Psychology and Mpanyas. Keyboard DJ Gift na Mpanyas. Arranged by Mr. Post, DJ Gift, Mpanyas and Psychology. Engineering by DJ Gift and Mpanyas. Mixed by DJ Gift, Mpanyas, Mr. Post. Mr. Post he mix in. Okay. Recorded at Galas Records. Balancing and Mastering by Revolution. Then for bookings the third number kwalano ni kota buyisa ni nga hlaya swona. Sleeve design by Madiba Media. As you can see the hoyoyoyoy ma blind hoy ma blind ni tirhisa second swinene. Franka vale ma yi vona ku yisa second na yona ma hi bini ntirho wu kahle like not complaints about anything ya swisa second swinene. Yale front cover sasekeni u nga tirhini swinene wo vona ku tshemba ku album yi ta ba hiku Psychology i vulavula ngopfu yona album leyi ku yi ta yi ri ku bensi i better do that or else mina ni ta hambela ku tivona ka leyi case ni nga vuya hi video ni ta chinga if hikuva yi nga vi because a ni i rhasini se a yi bi album yina yi lava ku twa album yo ba loko ri ha mi nge zama subscribe ni ta kumela mi tlika subscribe
moya ni ti fambela ntlhanu wa majaha yaloye. Moin famba njeni ya duma njeni ane moin famba njeni mwana pa ema tsonga lo yani makata mkambi wana na